Zaidi ya mtu mmoja kati ya watu 10 anaweza kuhisi athari baada ya kuchanjwa, ikiwa ni pamoja na maumivu ya kichwa, uchovu na kuvimba sehemu ulipochomwa sindano ya chanjo. Athari za baada ya chanjo anazozipata mtu huwa ni maumivu kidogo na huwa zinapotea katika kipindi cha siku chache tu. Our certified legal team will provide you with professional answers and results within 14 days or less. So you will know which visa you qualify for, how many points you have so far, and the best career selection to nominate you on your application for optimal results. Matokeo ya mtihani wa darasa la 8 yatangazwa rasmi. Waziri wa elimu Professor George Magoha ameyatangaza matokeo hayo Mtihani House baada ya kukutana na Rais Uhuru Kenyatta kumjulisha kuhusu utendaji wa wanafunzi katika mtihani huo na kisha kumkabidhi ripoti ya matokeo hayo. We want you to save time and money for the important things. With our company, you can access thousands of your favorite products at the touch of a button. Order now and we'll deliver to your doorstep in just 2 hours. Mzozo wa madereva wa malori ya Dangote kutafutiwa suluhu. Mawaziri wawili wamefika katika kiwanda cha uzalishaji wa saruji cha Dangote mkoani Mtwara kusini mwa nchi hiyo kwa ajili ya kusuluhisha mzozo wa madereva wa malori wapatao 500 waliogoma. Reunite and refresh this summer. You've waited long enough for summer, I believe. Choose days with infinity pools or amazing views to soak up the sunshine. And remember, stay flexible with free cancellation on many of our properties.